ilaader meel wadaan socdo lambarkii buu ka noqday
halo
ha walaal waxaan ku dhigay eber 95 baad igu tiriso ma ahayn
may walaal eber 91
eber 91 haye
25
walaal marka firdowsay waxaan ku dhayn labada tigir baan inta soo diraamiyaan seen halka tigir
maya halkii tigir marka labada tigir 490 bay noqonayaan
490 ayaa waad ha haye labada tigir shaqaysiin